AM Records.
Abba!
Kwanza kabisa, thanks to the Lord.
To the Lord.
Uzuri wakoso waku download.
Waku download.
Unanishangaza kila siku misicho hii. Mwingine kama we, misitaki. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wendo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tutu, baby. Wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chochote unachotaka we.
I'll give you everything.
Ay, 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 ay. Una rangi ya chocolate, magnetic, romantic. Jinsi ulivyo humble, baby, so sexy. Wanivuta zaidi, kurudi nyumbani late. Misitaki,
nyumbani late, misitaki.
Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali.
Sababu nina wivu moyoni,
yeah. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wendo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tutu, baby. Ni wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chochote unachotaka we.
I'll give you everything, yeah. Unanivuruga, unanivuruga,
unanivuruga mama,
unanivuruga,
unanichanganya. Yani sioni sisiki. Yani siwezi. Mama siwezi. Unanivuruga we. Yani mimi kwako.